olo e mafuta male SPS Samoan.
Wa vanei le vai asa talua na taunu umaitanga tai toa lua se lau fitu se fulmaleono i se malanga tōngi pau na tatongi e le malo tele. E ave ese mai ai tangata anu au se talia mai Wuhan i Saina ma tausi pui pui a pe quarantine i Christmas Island. I le taimine taunu uai i lato i Christmas Island e le ili potia mai le pe sio se isi i le coronavirus. Pei tae o ananafi na lipotia mai ai leono a afia o se tasio i lato nei o se tangata matua i le virusi ma a faa maonia o le a faa opopo ma se isi se fuluma le faa aso e quarantine pe tausi pui pui a inisio le aumalanga i Christmas Island. Na saunoa Dr. Daniel Holmes o le faa lapotopotonga le Australian Medical Assistance Team po le AUSMAT e le faia ni su esuenga o tangata uma po oa a fie i le coronavirus, a e nā o i lātou e mōli mawina ni āunga, pe o fōlinga wha amai mai.
We're not screening everyone, or we're not testing people who don't have any symptoms or worrying signs, and there's good reasons for that, because the medical community is not yet clear what the impact of that is, and whether it's worthwhile, and we also know that many people who are incubating a virus, you can be incubating and the virus may not be picked up on tests. It doesn't mean that tomorrow you won't show symptoms or the day after that.
Dr. Daniel Holmes, ole AUSMAT. E o mai ana leila ua ova i le toa faa se fulu wafe tangata ua pesia i le coronavirus, ma ua faa au popo ma le au faa i o tangata anu ua au se talia ua pesia ai. Ua toa se fulu maletasi tangata anu ua pesia i le virusi i le pasese a le vaa le Diamond Princess, lea olo o tau i le wafu i Yokohama i Apani. Ua ova i le toa ono se fulu le au faa i o tangata o le pasese ma le au vaa a le Diamond Princess ua pesia i le coronavirus. E toa tolu afe fitu se lau i a tangata o le pasese ma le au vaa ma olo o tausi pui puia pe quarantine i lātou uma i tutonu o lātou potu i lungo le vaa. Olo au fiai ma le tina i a Anna Tan o se tangata anu u au se talia mai Melbourne.
So we were meant to go home, go back to work. The kids were supposed to start school because school's just started in Australia. So they're missing out on school. They're missing out on auditions. My daughter had final auditions, callbacks this weekend that she's now missed for performance. We were looking forward to the Queen and Adam Lambert concert where we're going to miss that now. So we're missing out on just our everyday life and things, I guess.
Am Nga Tan, o se tangata anu o Australia, o le pasese a le Diamond Princess, o lo o tausi pui pui ai lunga o le vaa. Ua lata i le toa afe tangata ua maali liu mai le coronavirus, le i ule ua over i le toa afe. A afe se lau tangata ua maali liu mai le coronavirus, o le toa tele o i lātou, po o i lātou uma na maali liu i Saina, se i vanga nani tangata se toa lua na maali liu i fafomai o le tenu o Saina. Ma ona nafi fo ina si si ai le peresiteno Saina Xi Jinping ia se falemai o lo tau si ai ni si o tangata ua pe sia i le coronavirus i le tu malo o Hubei na fafitaia e Xi Jinping le nga luenga fo mai ma i lato o lo fai le nga luenga la vea ai.
On behalf of the Central Committee of the Party, I want to express high respect and sincere gratitude to you and all the medical workers who are fighting on the front line of the battle against the epidemic.
Watalo ina le faala putopotonga le World Health Organization se fonotanga fo mai faapitoa mai nisi o tunu o le lololangi. E iloilo ina le tulanga pepesi o le coronavirus. Olo ye le popolenga i le vave pepesi o le virusi, ina ua whaamao ni a le pesi au ni tangata se toa fitu i Europa. O i lātou na pesi amai se li i Peretania na malanga i se fonotanga i Singapore, ma pesi amai a i le coronavirus. Na saunoa Tarek Yasarevich o le World Health Organization, o le itu ai ngā pepesi le nei o se whaamai, o se tūlanga e ao ina wha'a popole ina aile lalolangi.
We may see clusters outside China as well. We may see numbers, like in any epidemic, go up and down in coming days. What really is important, rather than making predictions, is really to work hard to try to get solutions. And this is why we are organizing tomorrow and the day after tomorrow a meeting of scientists around the world to see what are the priorities in research and development on treatments and vaccines.
Tariq Yazarevich o le World Health Organization. Na sa unua Professor Azra Ghani o se forma i sainisi peretania i wha ama i pepesi masalo po o le masino se tema po o tu atu i leanga i atu le wha i unga le tausanga nei wha ato a mawhaio na maua se vaila au e pui puia po o se vaccine matonga fitia i le coronavirus.
It's more likely to be towards the end of the year, and there are processes in place to try and rapidly develop these new vaccines, and we're very hopeful that there would be one.
Azra, Professor Azra Ghani, ma e pe ona lipoti atu ia tatou talafou le afiafi nei ua amata faataʻitaʻiga po se trial o se vaccine i Peretania na o loo faia e le Imperial College i Lonetona.
Like, share ma faaali soufinagalo, mulimuli i le SBS Samoan i le Facebook.